Okay, miti inaendelea kugonga na mimi naendelea kulonga longa, so extra longa longa ya Tigo hapana Golden 9 ndo saina zinyonga hizi lyrics kwa akili yangu naendelea kutema, tunasikia beat na kupanda na kushuka, tunasikia vile Golden 9 na foka foka, tunasikia vile watu mpisi na wapakata, tunasikia vile Rich ananipata motherfucker, niachie time ni speaker cause round hii napaswa speaker Golden 9 kote kote nitasikika cause kunaga katika kaki na Likiba wanafanya vitu ambavyo ni vya kiziba ya lost kachiba, tunaona tena cast cons na Johaba round hii na wa striker Drogba, of course Golden 9 ndo nimeshachika hii game, wananitaga baba cause siko stay nafanyaga mambo cause haba na haba ndo ilojaza hiki kibaba usinletee ukiziba, so Golden 9 namshukuru baba Mungu aliye mbinguni kwa hii akili ndo shiba.